Say I feel so lonely without you, my baby. Iloni boza lodi sidi mafana. Iwe ni wanga di kama uzana. Ukama tali kila. Uzendi kani zila monga di majitila. Ukama tali kila. Uzendi kani zila monga di majitaneo.
If you ever let me love you, you're the reason I sing this song. You love you like my brother. Shouting you my best friend, you're unforgettable. I will never forget you. Singing ngaku yiwale, sayi wa yo singing ngayiwale. Izaku kumbukila baga gale. Si unalinga di bejabe, komo nalinga di mbale. When I feel lonely, who can dijezesa? Ndika kuumudwa, who can disekesa?
Me say I feel so lonely without you, my baby. Ilo ni boza lo disidi mafana. Iwe ni wanga di kama uzana. Ukama tali kila. Uzindikani zila monga di majitila. Ukama tali kila. Uzindikani zila monga di majitaneo. Me say I feel so lonely without you, my baby. Ilo ni boza lo ni siri mafana. Iwe ni wanga di kama uzana. Ukama tali kila. Uzindikani zila monga di majitila. Ukama tali kila. Uzindikani zila monga di majitaneo.
Hey, yo, Kings. Okay.